Yowe tie for Ojim Renidru, Nanyami and CSC Bishop Movie Supokwajimai, the Assems from Ko Ebreini. For Bika Chen and say, Assem na to me one neighbor, Yanko Fanya Miasen.
Baako yesua abrante odifo no hosem eto so mienu yesua eso ho asem nti yegusua biebie enioma ni se de beya ya ni beba ye ho so na nioma bi a wose yetwe ho firi ho no yetwe ho firi ho esanse nioma bi wo ha aya esia na nipa ka se esikeke ho aya ne bibi wo akiro nti ye hwe ya brabo ye e hwe de aye ye bia eye maye nye bibia se dia ye peno na ai mc ni kasa na o ka bibi sho en kankan ni se obi wo ho na ni kunu ye nyame nipa ana se ne yiri ye nyame nipa na aso fa ni se one no anti no bibi wo ho mfa na ni bi simpa cho ba bi a wo a wo tie mi no se o kunu no ana wo yiri no o ye nyame nipa pa dia ene hwe yi no mabwa won sura emwa wo mi mi se mi kunu na wo yosofo enti oye bibia se me ye bi atua ne ka de lalai ei on se nipa dodo na odwene omo ho or prepare messages dia bra wom dani danyina ofa na ofa na dwuma oyɛ kra so kra na okasa awɔ radio so nti nipa bi sɛ no disturb na yakopɔ ne nyɛ ho nti oyɛ me bibia me nyɛ bi nto ano so o won sɛ ebi ɔha obi yɛ bibi na oyɛ bi to ano so a ɛdi asotwen bi bro so na wo nim nti bibia bɛkɔ so bia na mayɛ din so nti saa na won so wo so osua kwan bia so hyɛne ɔma bi nso ɛnyɛ kununku asɛm na meka dia wo bɛyɛ bia no hwɛ sɛ adeɛ wo yɛ a meyɛ no sɛn ɛna kyerɛ na sɛn ɛna ɛde bɛbrɛ me asetena mu nyinaa asɛm na meka no o ɛnyɛ biribi baako bi anaa mmienu bi ɛnhwɛ biribia sɛdeɛ yɛyɛ no pɛpɛɛpɛ na atumi aboa yɛn ama yɛankɔtɔ ɔhaw bi mu anaasɛ amanneɛ bi mu ɔsɛ nnipa a yɛsua ɔmo ho nsɛm yi ɛsɛ ɔsɛ time a ɔpɛne panyin no na n'ani abere bat na aka akyiri ne wiri fi sɛ wɔatɔ saa na sɛ wohwɛ bible mu so a wodɛ mepamkyɛ ɔmo nkenkan 2 Timothy chapter 4 verse 14 ɛma me verse 14 ɛma me
won
sɛ mepatwɛ won sɛ bible sɛ dua ba bia yi nim no anyɛ adwuma ebi wa no aka obi wa no na wodumi obi na adom bi na nipa no sɛ wɔnyɛ hwe anyɛ adwuma sɛ wote ase sɛ wɔyɛ biribi a ɛna ahuma wo sɛ bia wa wo nim wo paa sɛ wonam wei wode de biara asɔre deɛ mu baabi a bɛfɛ biara no nipa no apɛ sɛ wobrɛ wo mase wɔ nyankopɔn fm ɛdeɛ wowɔ asɛm wowɔ asɛm o Yankopon ni nje ho. Yankopon ni nje ho. O kan kire sɛ mo a, ɔkra ba akopɛ sakye na adwena, abɔfo nyina. O ma ni nje. Na ne ne sɛ ɔkra ba akopɛ hwe ase a, ɛmoa. Na wo hwe so a isa akra nkwa gye nti ne yɛ papa wo bɛbrɛ yɛ o. Be hu amane. O be fa nipa ti bi ato no ho so. Ebe hu amane. Ɛnkwa gye nti. Na obi nkwagye ehwire no enam wo asem bia wo betu ama no na enam ne yoe bia wo beda ne di tesa tesa sa odifo panyin tototrofo no okotimi dada abrante ya nani abra opeso ni yankopon nante no womfa ne huni o odam pacho kan test ne mami
timothy fu amoma etosu mienu eyimu enan yimu du enan ntie yankopon asematifia
eti enan enchichemu edu nan
eti ena yimu du ena ino mhm eti fia 7 ne say otumfo alexandro
mhm
alexandro cobre jumfo no
mhm
ye meboni pi
mhm
erade betia no ka se de ne nwumate
yate yate hasa ne oka no no oso ye ne boni pi erade betia ne ka se de ne nwumate adan okoka no wasem ana okoje ne yire ana okowia na de pacho to aso kan ne nti
edu enum no ono na wonso hwɛ wo ho yie wo ne ho efiri sɛ osi yen asem ano kwan bebre
mo ohun bɔne na wo ka sɛ wo yɛ no no he adwen sɛkyira pa wa brɔ wo ho pa wo nipa bi ho pa no wa sɛkyira na obi ma ne hwe ase a saa sɛ mo yɛ kan kra nyankopɔn fa nkyɛ no hwɛ wo sɔfo bi ne yere ɛsɛ wo na aduane okowura de maba onim sɛ ne kunu na didi a kye sɛ ɔpɛ ayi napkin bi a ɔba ɔde bɛma na wuru ne sɛ ɔbɛ na ne kunu te ɔno osu ei mira adan ɔsɛ adwuma ne yɛ ti akra ne ba na wo masan adwuma ne yɛ ti hwo hwɛ nipa desani bɛma mmua ne suo ɛba sɛ adwuma no ɛyɛ den ɛno nti na saa nyankopɔn nipa yi so bie n'ano ɔsi nyame bɛtua alexandra ne ka nti mede ka wei na yɛde ahunu sɛ adeɛ bi wɔ hɔ a woyɛ a wokɔ soro ba fam ɛnome ɛbɛba wo so nti ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yɛ ho ye ɛnna nam sɛ mehwɛ me ho ye wɔ me kunu ho no mehwɛ me ho ye wɔ no ho Make me say, I mean, me your bar Bible, say me memory, or no, no, your bema, one netting into a yammy de bem mano. When ya didn't show we are. Mimi be wa krampaya na me bochire nyankopon ni se o ma me kunu enya me ho asem bi na o kasa ei sister na me kasa o ye shipa o se se o nya papa ade ana me mpese me kunu be kan afa me ho nti me bo me mpaye na me hwe me life nso se me nya bibia e be ma na tumi enya bibi sa asem na ka de bia me prese me ya dia e be so Ukraine. Na ma prison se me bua me manso. En se me sori a na me ye enioma bi. Enti e wo se ye nsu ye hwen abrabo eyi. Ye nkasa ye ye nye bibia ye bibia. Ye hwe sanse. Dia wo ye no betumi di assembly abrao na wonim ho hwe. E betumi am wato amane bi mu be ya na wontimi mfrim. Inti Yeshe ene Genesis chapter 3 ho verse 8 ho koni ye kan free 8 a e den a mu beda ho inti kan free 8 answer no wani mo but we dey kan free 8
Genesis chapter 3 verse 8 no say na what si erade nyakopon enka se onam chom ho wo enumere infrem na obaremo no ne yere ko nwita free erade nyakopon enim
oh omo ni nyakopon wa yankofa omo tin nka omu benu na esan so woko dada oba no na oba no so anidi asemhu na woka na chi no ampa esiye omu ni nyankopon tem etiye enti ka omu ampa omu tu ha omu twen se nyankopon beba no omu bebenu no omu tin nka no omu janiye na chese owo kwadada oba no asmo ka ye nnye no kure omu ni nyankopon ayo nkofa ni muti enna no ka kire omu no nanso owo dada omu so mu be ye aso di tie nyankopon asem na nka omu so anya aso twi se de omu nya no sa pepepe na no ope enti omu ti nyankopon ka no ayo nkofa ni ni hobiem enti omu dwane ekohinta ya kure ta ye bio ohun se enwo ma fiti asese ya obi a wo dono a wo ni ni nyina asum bom no wo ti ni nka wo doje No, maybe a free assess I check in ye. Not for be at ye to us, mammy.
What true more in ye, verse 9. Now, if I didn't call upon friend, now, old Bissan would say, Who are he?
I must say, I turn a boy's a pa, no, what be so much so more way. But that's a business our question, no. He found our woe. He and our woe. Show a bra boom. Jim Jim, who never she say? It's me, he found me woe. Se se mi daso wo nyankopon afa ana se nyoma bi twetweme efri ho to as mommy
na o se me ti kan wo tro mo no miss roy efri se mi da adeja
o papa wo ne no wa yonkofa pa wo ti ne kan no ani age afi de o ti ne kan wo suru efri se bibi fufuro bi esi to as mommy
na mi nta na obi san no se why na oka tro wo se oda adeja dia a michelle wo se any we di Na Oberman say, Oba, I wouldn't be coming on. Ono na oma mi Janu be di.
As I'm no Ezro. De Pia, Obo Hoya Bonia, on Jin to Modisubi. A temoni, dear young Casubin, a yantin, Yadumbechu. So one shay. Now a fum yankopon, there was fum. There was all shay. Now one fum yankopon. Oberman and shay. Oba ni dia den man an ojidi ye. Nyankopon bi san se adan na wo yesa. Afia de papa bi nyankopon de ama wo pen a wo hwe wo se ah we die. Me dompem dompeni. We ni e be fere no oba. Wani agi sa. Enna wo se nyankopon na de ade bi ma ho. Ana wo de obi ma ho. Enna ama na basa. Eni kwansi e yesa. Ade pa na wanya no somu ye. Ko suni si nyankopon wo papa bi a wo ye. Nka se urade mi na nka me ho chiri mi se wa mo manyes ka bedan mo abom pa e obua manyes ade no bibi pa bi nyankopon de ama wonti koso na hye ne ni mo nyam koso na ben no enye wono aka wonya enye wono aka wonya se ni pada se ni ayese ka wo baba akokura na bra urade je no no wati mi awo maako maako ensia Yes, a kasampa nan keri ye no. Eti Nyankopon ye bibi sama wa. Na kwa do mi na ka mede no, e ba bebre mi Kristo as ma se. Afi bona me be kom anim. Se se wa ye madom. Enka de obone fo susu ye no, enka ya re ho. Mimi pem kola sem papa. Na enka be ba ni se. Oh, enka be ya re ho. Eti wa ye madom a e wa se enu nti mi pega ne kese. Wa hwe Adam wa hwe. O do ba no a ade o se ye ni yebone a wo ye a che se wo tan no on do no wan do ne ire no ono do ka se wo do no wan do no o do no an ko ma no yebone nti e nyankopon o ye a ni se se radi o ba na o de ne bre me no e no de ma me e no abe fo aso mi hu twi ni kra kan a fo aso se wo do no fe se ono na wo report no nyankopon ni se ono e na aye And you want to mean Jina now more Reno? Nancasana, what then would ye? Me mean you. Now, what's me? What ye dear, you order for sure, Bano? Tempia, obedi be beer and ye banal to my fancy pan. What bow swamina? A dear cheer, baby, sound question. And what such in ye the bema pepe? Yam for a such a name called money pacron. In Tishanus, patch out to us, mammy.
Verse 13. Na Irodin Yakupon catcher or banner say, Aden, oh yes, sir.
I feel ready beside Obano, sir. Aden, and oh yes, sir. On the subacassa.
Now Obano say, oh, one or dada me.
I feel no one saw dada. If it is a cassa any the one who saw or barber dada. Proverbs 9:13, or can't send you a hope. But show ye bow, I meant to kind mammy. Meant to move you out by kind.
Maybe same. Ti na yimu du miensa oba kwase aye okasafo ti ponko so a onnim hwe
na min sira esan se enioma enkoyie eti opie wa no na wo kan ye ene na wo hu se da na no dada o enka wo kan wono tumu a anka wanya bibia o de betoto ni yankopon tem proverbs wa bible say Jimmy Fompo, so me and I know you're bunny answer for. And to go be some question, then I will ye dean a one cassa. Uncle Omaw and ne won't form. Some blended their well home. Oh, send Uncle Bosses you. No person cause what na effum. And to know, see Mendy. And to say, I will be di. I feel divvy, I will say yes, be yes, you know. I feel say, oh, no, dada. If it is a well, who saw dada. Bibi a kosu bi ama woni na e men ye ne bibi nsi ansa ne bibi boni bi entu ansa no won se nipa no boni ne se no de ba e obetumi aba na oba ne boni so na woni ma woni na ho afi no oba ne hu se owo ne e dada no aha ene ye den
verse 14 na irade nyankopon ka tre owo ne se And I'm saying, why are you in tea? What do you mean, Tatiboa?
Yak, what? Missy, I did be oh, how we are, and did no mean by banner womb. So, why are you kind, Yati? And Tian Shay, we be poor, how we are, and did no mean, and by Boa Brabosso. Oh, sir, what is your son, so why you ain't tea? It's answer one man who crying. I'm a bonsome room, and will be a cocassa. I far dear me, Pesso Chun who flew home. I'm money to me a disarded cronin to woe. Yad. Do me one when you name. What's over there?
New room in one domain name. We have funusuna oben ante.
Oh, or nam near funusun, what you say? I point you one nine. I could call one nine. And one a woman would to cry out one nine. But one of your nam the frususa. On nam the frususa. What can be um can was it say?
Now, where did dot see your own quantity now?
What? Hey, on your punishment, Pao. Any idea you are near Costa near your fear? There are all yanny, they are switching babao. It is so who ye? To who free your mobile? Men found whom ran your mobile. A man your mobile quine. Send your mobile bet to me, Ama Unia and Coupon Temati. Shall no me but fly or one no quay, nor call Dada or Bano, nor call two Unia and Coupon Tem, and to a pair of quine be your best fasten. Shall no me but fly Unia and Coupon, a dear man. On Nanti on a fruit. O di eneti.
Verse 15. Now may the Otime better only or banning team. ɛne wasefoɔ ne nasefoɔ ntim ɔno na ɔbɛbɔ wo tiri na wo nso woaka ne ne ntim
afei yɛhu adekorɔ nti a yɛhu ɔwɔ a ne ɛdi mmirika ne yɛpɛ aba ɔno hu yɛ kanea wobɛka yɛ yɛ nso yɛhu ne ntam a ne yɛpɛ aba a yɛde yɛdɛn ɛkɔbɔ no ɛyɛ nnome a ɛda wo ɛti ɛwɔ sɛ yɛ nnipa yɛhu sɛ nyankopɔn anom asɛm mu ɔduru ɔba adeɛ ɛnyɛ nnɛ ɛnso saa nnome wei ayɛ adwuma de abɛduru nnɛ yɛne wɔ m ani nhyia wohu wɔ wo a wobɛhyehyɛ no ɔno so hu a ɔno so bɛdwane sɛ ɔpɛ sɛ ɔtena baabi a wotie a ɔde ne ho sie wosie paa fi sɛ ɔnim sɛ ɔhu na ne lasti ano no ɔno so nya wo a ɔbɛka wo ɛyɛ saa nsɛm ɔne a ɔwɔ ma ne ho kwan ma satan afa ne so diiɛ no ɛna onyankopɔn adome wɔ wo nti yɛmu bebree ɛwɔ nnome bi a ɛyɛ nneɔma bi a yɛkɔyɛyɛ nipa bi wɔ hɔ a wonim no ɔboa wo wone ne yɛ adamfoɔ nneɔma bi ɔbɛsoma wo wonim paa sɛ baabi a nnipa yi asoma me ɛnyɛ adamfo fa nti wobɛkɔ wobɛkɔ akɔfrɛ obi yere abrɛ nnipa korɔ no wonim sɛ nyankopɔn adome wo sɛ wo sɛ ɔkasa fa awaresɛeɛ ho ɛti saa bɔne na wasi wo bu na wadi sɛ wobɛfrɛ obi yere akɔma wo bi saa bɔne na wasi wo bu na wadi sɛ obi ho tɔ ne nti wobɛma obi akɔgye ne kunu nyankopɔn ɛmfa wo ho nkyɛm nyankopɔn ɛmfa wo ho nkyɛm kwan biaa wonam so ɛwiawia wo ho a ɛyɛ bɔne nti no hwɛ yie awurade mfa wo ho nkyɛ wo ɔbɛtwe w'aso asase si ha ɔbɛtwe w'aso ansa na ɛda a ɛdi akyire so watwe w'aso nti yɛnhwɛ yɛn ho yie yɛnhwɛ yɛn ho yie ɛnyɛ sɛ wofiti yaa no na woyɛ biribi sɛdeɛ nansa ne yɛsua no ɔsɛ mewoadeɛ nyinaa wo kwan nanso nyɛ ne nyinaa na ɛyɛ mewoadeɛ nyinaa wo kwan nanso mema biribiaa ɛnhyɛ me so wɔ ho kwan sɛ meyɛ biribiaa nanso ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ wɔ ho kwan sɛ adeɛ wei menim paa sɛ nnipa wei ɔdifɔ ɛnso me mɛka bi ama na kɔpem sɛ ɛde bɛgu foforɔ so mmerɛ bi na mewɔ kuro bi so mete me store no saa obi wakɔyɛ bɔne wate sɛ meyɛ sɔfo maame ɔbaa wɔ sɛ ɔpa me kyɛw ɔde nyame din serɛ me menka nkyerɛ ne kunu sɛ asɛm a wɔwoka no ɛnyɛ nokorɛ ɔserɛ me paa wɔfiri ne kunu akyi na ne kunu akyi no ɔse memfa nyankopɔn din daadaa no sɛ ɛnyɛ nokorɛ sɛ ne yere no akɔyɛ ɔmsɛ mepaa kyɛw ɛnyɛ saa asɔfo no bi na meyɛ mama no kwan obi so baɛ wɔ sɛ memfa nyankopɔn din nka biribi nkyerɛ ne yere mesɛ nti wompɛ sɛ mɛbɔ wo din a mebɔ wo din na menka nkyɛ no sɛ wokunu se saa deɛ wei ka wogyaeɛ akɔ wopɛ ɔse da bi mesɛ ne mentumi yɛ yɛ saa na meyɛ m'adwuma ɛnso so wodeɛ nnipa no bɛkaeɛ noa na wodi so na woyɛ dabi ɛnyɛ ne saa yɛpamo no ɔbaa no yɛpamo no na nka meme nkɔka hɔ na ɔntena hɔ na awurade sɛ ha wona obi di saa bɔne a di sɛ na watumi di me din akɔma nnipa no agye adi sɛ ɛnyɛ ɔbaa no nyɛeɛ ɛnti biribia a woyɛ biara no hwɛ nie ɔwokɔyɛ ɔnim sɛ wawie wagye ne nome pakyɛ woto ɔsoma me
verse 16 ɔbaa no deɛ ɔka kyerɛ no sɛ dɔna mɛma woyɛ a ne wo nyɛnsɛm mu berɛ adɔɔso yɛa mu na wobɛwo mma na w'ani bɛgyina wo kunu na ɔno na ɔbɛdi wo so
ate ɔbaa no so gye ne nome sɛ bɛma ani wo so deɛ a wobɛsɛe fie o wobɛbɔ fie o nti mo saa nkɔmfoɔ wei mmarima bɛdi mo so na monyim so a mobɛberɛ monyim a mobɛberɛ moawɔ time nyɛ mmerɛ ma mo pɛ sɛ ohu sɛ yɛ nokorɛ na woyɛ bɛma a yɛakɔgyina baabi a maa wɔ kɔgyina akyirɛ hɔ no hwɛ adeɛ firi tete awurade kaa saa kyerɛ ɛyɛ adwuma bɛsi nɛ ɛyɛ adwuma bɛsi nɛ Yankopon ne num asem ehu se ye ne se ohwe ne oma se ya na wa show abrabo yi na wa show abrabo yi se sa sa papa we na kansam em free tin 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 di bedri sabre yi e da so ye adwuma dia ene o ka bibia ehu a o se me hwe yi mhm
verse 17 na adam de o ka chere ne se se o tie o yere ne na we di dwa a michelle se enu no bi enti winti wadome asase ye amu na obedi diso won kwan ne nyina
ohun bra ye bre ne nyina ase osu wadome asase esa be ma ne yira otwetwe ne ko boni mu na odi ye chirenti osu wadome asase ye mu obedi di ampa nipa bre se sempo die akoye ti se e ma krampo bre e ma ye punishment no fufura be ka ho unnam kromu a obinyim na akura hye na chi na osunu ma aw enso kasa we no na ka ye mema ne dia ye ne ekotwe ba ye nti eno me na no edi anu ti insenso ade no mu ye no manfo mu wani o no nko mpeso mu ni yankopon ye pe anso ntimi amasa to asema me
verse 18 na in kasene in nchensen na ebe fifiri amawo na we di efo mu ahanhan we ni fifiri mu na ube dididi akosi se obesane akodote mu
hye anye se o de man ye se bosumi me ensa bosumi nan o si ye be famu saa akosi se ye bi wu sense bra chabeba o si obeden obe fam ko sisen
ko sise obesane akodotiemu
o si obesane akodotiemu ehe na de biem
efise emu na wo yi wo free na wo ye dotie na dotiemu na obesane akro
na ye prikukuku yo e si edadudura ye dan a ye besan akom ye kodotienu na dan na ye ye kofo wo ya ye hwe no me bafue a omudi atoko ama adasa emfa no me nti wo ma wo ma no nananom shedia wo ye bia ye ne tutu anamo ye fo anamo sisi ye esanse ade ne ba etumi to aso oso no otiaka I want to ato aso ti emhwe ya brabo ye bibia ye bia ye hwe ni ye emre tintin eno me eda so eye adwuma ewo ye bros ti ye hwe na ye hwe ho emfiri bibia emfre biem beso kan Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14
osenkafo ti du mienu yimu du miensa no asem no awiye ne ye yate nyina ne se suru onyankopon na di ne mra nsem so
yati o se asem na wie ye ne se de ati nyina ne se suru onyankopon na di ne mra nsem so da o kan di so odifo no sesan if sesan je sey no o se ye suru onyankopon o mo ansuru hwe de si yo o se ye suru onyankopon na ye ni ne mra ensem so na hyade bi obehye no ye ni so na sam na watwra te ho no ye kenkan a ye mfa sane city mayen
na
te okwan fofos
na ye ni nipa nyina asede
o se ye ani nipa nyina asede e wo se anase asede e wo se dia ye te no ye fa o hye Proverbs 29:1 a me ba choka mo kan ma me aka mpepa
29:1 Enim kanipa a osene ne kon obebu no impofrim a ano inni edro amen
aha dia da ho chye nse yeni na chye so aha so ho chye se ye tie na ye ndiso a ebi bu ye impofrim emwa ye atu binum ana yesu yesu a se de betutu ya namo ye so won ntio de npa cho wa wie
14 no do 9 no na ne yenyina na onyankopon de beba atemu mu
ene yenyina odi beba atemu mu odi if nini kru ni wawo ne de ne bai ewo musa wie ne my but edru mra wa so bu o maten no na o twi ona so no odume won no oyɛ ho adwuma
na de ehunta nyina nso papa o boni o wabu ho aten
na min shiram enti na wo sɛ yesuro nyankopon na ye di na hyɛde so esan sɛ obɛ yi ne yɛ na pie ade bia yɛ bia yɛ fan sɛ hinta obɛ yɛ pie na wo bu yɛ ho aten na even num nim sɛ wo mawie wo yi pie yɛ na David nim sɛ wo wie or the letter she you read and sam am ye ku you read an kasa no nim sɛ wo wie Awurade ma ne tan ko yi na te Awurade ma ne hu sɛ wo de ne wo bu nyankopon anim tia esan sɛ wo ma nipa ehu nyankopon kɔfo enkugu ayo no no ma ne basa enti ne yɛ nyina nyankopon de bepie ne ta di kind tricking o sɛ sɛ nipa no wo sɛ wo bɔ ho enso na onim sɛ yɛ wo no na wayɛ saa bɔ no owie na ɔka kyerɛ na sɛ wo hwɛ mu paa de David fa mu no e din chen yuri ade yen hwe ya brabo yi yen hwe ya niwe yi da ye ye bia yen hwe ni ye sansa ewrade obu atan no na ni e di ya chi ba bia na bia ye ma bi bia ensisa yesa entimi muaye e woda e di ya chi anamra yakopon e bisa ese na wo he no bi san se mi hu yi de ade wei na wo dem wo hu dia me ka kire wo aso dem wo de bia se eno na wo dem eno nti na sori kompo eya wo de loto sem e ma pe krono eni o mo bi na wo tu ani esisu nti se no wo mpese wo ru aso dem me kai se mre bi na ye revival wa ana edru empire boss so me see baby a wo bia so yare afan satu baby e yo ya ye bompae samre no obi di akire wo yare akọ soto akọje edru aba eno anye ye wakọ biem akọje edru aba enti wo ti sasem na eno dani edru no tuho no lucky ni puno Otonsa, yes, I'm baby this table, or locking ye. And would deem pine a cheap. If ye no one, no. Let drone no one you sue. I feel the idea cheer, oh, Oma, Omoba, I saw her. I saw the time, no, I had ya saw him pibo. Was he, hey, oh, mammy, oh, to me, oh. My yellow ghost with his answer, damn, oh, bomb, pay, I may damn me, me, sir, to me, a foolish, I mean, me dinner, you know, and maybe beer. Na me nipa nka na me se me de me need to me o me need to me to me nyina ru a ene ye papa enti show ne ho ato no e wo so tu na mo ba sori o so ba e because won gya insaton o decide skills ni sa ene wo wu wo sa adwuma ni o ba obi nka se gya insaton Hong Kong crown and no bedding come. It's a brow baby. The sinny chasing Uncle Pompers or Ben. It's a bra. Yes, I need a meal, you know. Yes, yes, says it. O be you show no one can was a move. Hong Kong crown can't. Or can we be at your yenny panel? I'm walking by say, and ne, me, I would be a preacher, I will send me proud. And so, no nippany ni more, no more come. Nkonkro odo no a wodi na be pie ho no ene ka asem akyere so besesa obisi ana ma ya no teteye mpoma chi ana obisi so ani ba ko bi omu odem ya omu ko chini a omu ba sori ana dem na wo yakohwe ne yonkoni na wo yakohwe ne yonkoni omu ka se omu mu ba ko enya no kure asem no kura ampo ani pa ne ka no onim ba bi a ekọ nkonkro nkro ana ni ba bi a ekọ nti ye nhye no Ensure so. Na sani osenka fo kanu. Yen suru no. Obeji nu yen yina di. eno ansana bi hu se wanye niye da bi o wanyi na di o yi na di o waso twen da ho se ne David fa mu no misuru yankopon katoni na yemu mpa ya eno ma bia wo ye bia twon ho firi ho enipa na enim yankopon nim yankopon si ne bebu watan nipa de oni hwan onu su godi line su o kodi line so okoyi no ho ano enti ono de memfansie no sesa free bibia wonam mu bia yakopon no obebu waten enti hwese kokua mu no se ne obehu no eno ano no nemu nyese uye bibi e de sie ene ne nkasa satan osi eke ebo ni che no eno kwafo ni tin ni se odi be che na wate e ho free dia ntimo ene ne nkasa Nkasa. Bibi biara mu no. Ka bibi chirade. Ka bibi chirade. Eyo se ensemoni bi a wadi bi. Enipa bia enhu. Ani nti wudam. Enye nipa ne bebu aten yo. Yankopon ne bebu aten. Dia obebu aten no wahu. Kokua mu ni na ni so ti na oka osankafo ho no eti dumienu ti je mu dumien sane dunan osi suro no dunan ho no so be yi no e nyina api dia wo ye bia obi ye pie ka bibi kire no ka bibi kire no ani urade nkasa ani urade nkasa ani urade nkasa ani urade nkasa O se ekan ebo ni che no enu kwa fo ni tin ni so de ebo ni be che no ate e won fi de ntire ho. Ene ro de nkasa. Ene ro de nkasa. Asa da ba. Afi me kan ka di machi. Ewrade me da wase.
Ewrade me da wase.
Wase ma odi abedum mi.
Wase ma odi abedum mi.
Ma pai ma ka me boni achi.
Pai ma ka me boni.
Me tun safre Yesu.
Tun safre Yesu.
So met sama kuma.
So met sama kuma.
No ma mi atum.
No ma mi atum.
Na mi fendi boni so.
Mi fendi boni.
Na de di achi no.
De di achi.
Me nu ma nguase.
Me nu ma nguase.
Me no obom pai. No. Ohi da wase.
Yes.
E bi a odi ye tu.
Oh. Yes.
Wase mu she yon crying.
Yes.
So wona ji wono. Dudu aji udindi ye no.
O
ma won tu mi. So nyo wo nyankopon ma ma ye ntumi ma ye hoden ye ntumi nya wo ma ye ntumi na ntwa kwan so na de di akire no ye numa ngu ase
yes lord
shran kam di
yes lord
so we can see
yes lord
na be boy
oh yes
wo Jesus Christ di
yes lord
amen
amen
amen Jesus Christ ye enkunim die franka Enunti Yari ni enku goda Yebe him Ama ama Nida hundu se Ewra Yesu oye Enku ni mdiye
Yesu Christo ye
Enku ni mdiye
Enunti
Yari ni enku goda wonnim de ntia saa ne mane koso e bia bibia wa ye pan bi na ama saa o how no e koso ama saa mane no e tete wo ama wo ye dan kura wo hu anu yi ya ni bebre ni abokwa e sira radi se onyu ufri wa bre on fan cha
o yes
no new film.
Yes, yes.
Well, some number of
people.
Sarah, I didn't know
you. Oh, yes.
Now, how can you?
And you set us
free.
You redeem us, Lord. Redeem me, O God. Set me free, Lord Jesus. Bring us from it, Lord. Bring us from that captivity, that infirmity, Lord. Father, take us out. The weakness, Lord Jesus, that has captivated us. The captivity of the enemy. Whatever the enemy. Father, we pray that you redeem us, Lord. So much cheer, so many of you are running our whole day now. Thank you, Fibo.
Yes,
you see.
I'm ready, bizarre, Adam. Okay, so Obano. Obano is so a war. I'm ready, and Cassa money for. Adia bia won na mu a eya dia wo ko ye ye na dia ba
Jesus
enna fa ni bre bom pa ye si agade sa on two free
yes
on two free
right now
on two free
right now now in the name of Jesus, whatever Lord I did that attracted your wrath for God, that has brought upon me your curse, Lord Jesus, I pray that Lord Jesus, that you have mercy, Lord. Father, that day, oh God, I said, don't this happen, that if he shall be restless, he will break the yoke of his neck, Lord. This moment, Lord Jesus, we come to you, Lord. According to your ways, Lord, that we did not fear you, that we did not glorify you in our ways, Lord. And because of this, we have invited upon us your curse, Lord. We act upon Jesus. You have mercy, Lord, and redeem us. Break the yoke off. Break the yoke off. Redeem us, Lord Jesus. Redeem us, Lord Jesus. Any curse of God that is active, O God, in our lives, because we walk against your word, Lord Jesus. We move, O God, against your word, Lord. We act upon Jesus, that you will show us mercy. That you will show us mercy. That you show us mercy. That you show us mercy, Lord. Out of your mercy, Lord, you redeem us. Out of your mercy, Lord. In the name of Jesus. We shall overcome someday.
Yeah, can I say?
Whatever, Lord, my Lord, I have done against you, and has attracted wrath, and has attracted your curses upon us, O God, that we walk under your curses. Father, we ask, Lord Jesus, that you forgive us, Lord, whatever we did, Lord, that gave the enemy the chance to activate curses upon us. Father, we ask the Lord that you elevate your mercy, that you will temper your justice with mercy, O God, that you be merciful. For we know that you are a merciful God, that your mercies, O God, endure to generations, that your mercies are everlasting. The moment, Lord, we pray that your mercies shall speak, O God. Your mercies shall speak, O God, because they are new every morning. That this morning, as we have come before you, your word said, Lord Jesus, that we should come confidently to the throne of grace and ask for mercy and grace in times of need. This moment we come to you, Lord, and we ask for grace. Oh, yes.
Let it come to an end now in the name of Jesus. Any ungodly fellowship that we have with the world, God, because of the sins of our forefathers, yes, Lord, because of the sins of our ancestors, whatever fellowship we have, God, that is affecting our lives, today, Lord, we declare, Lord Jesus, that let it, O God, come to an end in the name of Jesus. Let it, O God, be annulled in the name of Jesus. Let it, O God, be revoked in the name of Jesus. Any handwritten ordinance, any ordinance in our families, O God, that speak against us, O God, that is thinking, oh yes, Lord, on the contrary to what you want in our lives, we ask the Lord Jesus that at the mention of your name, the ordinance shall be revoked in the name of Jesus. Let it be neutralized in the name of Jesus. Whatever ungodly fellowship, in the name of Jesus. In the name of Jesus, we declare, O God, we pray that any ungodly fellowship that they have had, O God, and any consequence, demonic consequences that it has brought to my family, I pray the Lord Jesus, that must be lifted up prayer. Let it be revoked. Let it come to naught. Let it come to an end. The end of God has come in the name of Jesus. Oh yes, Lord. Let them perish, O God, with their wickedness, with their plotting, and their agenda. They shall perish, O God, in the name of Jesus. They shall perish, O God, in the name of Jesus. They shall perish, O God, in the name of Jesus.
Yes,
yes,
The abusian when ye no omen ye my light pa
light
abusian.
Jesus, we pray the Lord that you make us victorious, that you will make us the shining lights in our families of God. Your word said that because we have preferred righteousness, you the Lord of God, you will anoint us of God and cause us to be above our fellows. We declare, oh God, that because we have found you, and because you are for us, Lord, that we shall stand out among, oh God, the family in the name of Jesus, that your shining light, oh God, your resplendent glory, oh God, shall be, oh God, among the many characteristics of us in the name of Jesus, that we shall be characterized with your light, oh God, in the name of Jesus. With your light, oh God, in the name of Jesus, we pray the Lord that we shall be, oh God, we shall be set apart, we shall be set apart, in the name of Jesus.
Ya bompae. Ya bompae. Say ya yaro ye. Say ya wuchire. Say ya mamie. Bibia ya chichire. Edeba.
Edeba.
Ya chuchwam. Ya pushini back. Enko baby a free.
Yes.
Mana ya tuwa mao.
Yes.
Yo tu ya nuon tom.
Yes.
Jesus. Vampire.
Jesus.
Vampire.
In the name of Jesus. Father, at the moment, Lord, we lift a prayer against any diabolic sound, any plot of the enemy, any plot, any scheme of the enemy against us, we declare, back to sender, in the name of Jesus, any agenda, whatever, oh God, the enemy has planned, the enemy is cooking ahead of us, Lord, any pit, oh God, that has been dug for my sake, for our sake, oh God, in the name of Jesus, that the enemy, oh God, shall fall into their own pit, the enemies, oh God, shall fall into their pit.
About 20 years.
Jesus.
They are not being so someone.
Ah,
Radin
in the name of Jesus.
The Nippon Hiano.
Oh, Jesus.
Not post in the Hiano. Nessica Dien Hiano. A sorry sword in someone.
Sorry sword
in the woman.
Sit a woman's
house. Sit a woman's house.
Yeah, bomb. Yes, in the name of Jesus. Lord, this coming election is of God. I will lift it before you. Anybody, oh God, that is making plans, to sacrifice people, to sacrifice people, to work against your country, oh God, that the plan of the enemy. We pray, Lord Jesus, and we declare, let them be disappointed. Let the enemy be disappointed. Let the enemy be disappointed.
In
the name of Jesus,
the enemy shall be disappointed.
Yeah, but to us, yeah, can you say, Uncle Professor, the man on Farman? Can we be sure, Raddy?
Oh yes, Father, we declare that your will shall be done, oh God, in the name of Jesus, that your will, oh God, shall be done in the name of Jesus. You are the King Maker. Make your King, oh God. Make your King, oh God. Let men know that indeed we have a God who rules in the affairs of men. The God that ruleth in the affairs of men. Oh yes, Lord, that your decree
shall stand in the name of
Jesus.
Yes, Lord.
Yes, Lord.
Yes, Lord.
Yes, Lord.
Yes, Lord.
Jesus.
Say what? Amanone. Say YouTube ni eshano.
Yes, Lord.
Radio so.
Yes, Lord.
Baby biara. Obi no awradi di asia.
Yan
hun sancheni.
Yesu
di mi yan hun sancheni.
Yes, Lord.
Yesu di mi yan hun sancheni.
Yes, Lord.
Your name ni dia wonim.
Jesus.
Yan yoma kase.
Yes.
Yan yoma kase.
Jesus.
Yan yoma kase.
Jesus.
Oh him for you chaf you.
Yes, Lord.
Na fire to aso.
Yes, Lord.
Ya ya fa mo Yesu ye.
Jesus.
E mani mpia afini. Mani yoma fa 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 fa. Fe fe fe.
Oh, Jesus.
Come on, come on, come on.
Yes.
Eniji, eniji, eniji.
Oh God.
And free us here.
Start
2025. No.
Jesus.
Menye fe.
Oh yes.
Menye fe.
Oh yes.
Menye fe.
Oh yes.
Manyo man sisa.
Jesus.
Adie pia edi u pebi a otie u ya. Jini free mu. Yes, to him, Jennifer.
My God.
Yes, to him, Jennifer.
Yes, Lord.
Francis, I am Brahma.
Jesus.
Francis, I am Brahma.
Jesus.
Okuan, I'll bet you.
Yes, Lord.
Okuan.
Yes, Lord.
Obini, when him.
Anyway, anyway,
wait till my cousin may. My pajamas, sir.
My God.
Uncle from Fant to walk.
Jesus.
Oh, boy. Only Dan, Uncle Pon.
Yes, Lord.
Says I am Shabre.
Yes, Lord.
Says I knew your
mass.
Peja,
yes, Lord.
Yes, Peja, also,
yes.
Yet, yes, for my,
yes.
Then your market, see my
uncle.
So, dear, you know,
Jesus.
Yabra Bomo.
Jesus.
Yabra Bomo. My son, you.
Yes, Lord.
May I dance you?
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 Yes, Lord.
Do you hear me?
Yes, Lord.
Like I said, do you hear me?
Jesus.
I will use Christ to do this. Amen.
Amen.
Yo, it's here for dear Mary Maho Kayane, dear Bidri. Nyamin Shaw Bibri, so Nyamre, it's here, Nyamia Sema, if we Bishop Mavis of Poko Achimai. Our other Asafire friend, Able God Believers Assembly. A ewo nkran abrekuma farm wo ko bae se o pese woni bishop kasa wo betime anya no whatsapp call so ewo sa number iso 0243 983364 now just send nso for a free day no to ha ne ti nyame asen kon a o de befa na ko aso abrain nyame nshira wo se wo tie